angizosalala angizohlalala kuthi ubani nobani banobani angastresaka ha angizohlalala angizosalala angifuni inkinga mechobe uyabona uhamba nalo ama2x2 take shot the calibre I do angifuni inkinga mechobe uyabona uhamba nalo ama2x2 take shot the calibre I do